madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa soo gabagabeeyay booqasho 3 maalmood qaadatay oo ku tagay mid ka mid ah dalalka Yurub xilli colaad ee ka socota Ukraine-ka dib duulaankii Ruushka. Intuusan ka soo laabanin dalka Mareykanka ayaa Biden waxa uu khudbad ka jeediyay dalka Poland oo daris la ah Ukraine. Warbixin amuurtaasi ku saabsan waxaa soo dirtay wariyaha VOA-da Anita Kabool, waxaase soo koobaysay Falastiin Axmed Iimaan.
madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa shalay uga dhawaaqay Poland iyo difaaca reer galbeedka ee Ukraine ee ka dhankaa faragelinta Ruushka oo muhiim u yahay difaaca dimuqraadiyadda dunida guud ahaan iyo jiilka soo socdaba. Tijaabadan xilligan waa mid mar walba ah, ayuu yiri madaxweyne Biden oo hadalkan ka sheegay khudbad uu ka jeediyay qasriga boqortooyada Warsaw, kaasoo lagu burburiyay dagaalkii labaad ee dunida kadibna burburkeedii dib loogu dhisay sanadadii 1970-aadkii iyo 80-aadkii. Biden ayaa sheegay in dagaalka Ruushka ee Ukraine uu ku qaaday in uu tusaale u yahay doonista ugu faca weyn ee bini'aadamka ee loo adeegsado ciidamo arxan daran iyo warar been abuur ah si loo qanciyo baahi daran oo loo qabo awood maroorsi iyo xukun. Isagoo hadalkiisa sii watana waxa uu yiri madaxweyne Biden,
"Don't even think about moving on one single inch of NATO territory."
Ha ku fikirin intaas oo ay NATO leedahay aad ku soo tallaabsato. Waxa waajib ahi uu inaga saaran yahay sida uu dhigayo qodobka shanaad in aanu difaacno taako walba oo ka mid ah dhulka NATO.
madaxweyne Biden ayaa intaasii raaciyay, "Wax kale ma ahan ee waa dagaal toos ah oo lala galayo sharci ku salaysan kala dambeyn caalami ah oo dunida laga hirgeliyay tan iyo dhammaadkii dagaalkii labaad ee dunida." Sidoo kale waxa uu xusay Biden sida uu Ruushku marna aan ugu guuleysan doonin dagaalka Ukraine.
"Ukraine will never be a victory for Russia, for free people refuse to live in a world of..."
Ukraine mar guul uma noqon doonto Ruushka. Dadka xorta ah ee reer Ukraine waa ay diideen in ay ku noolaadaan duni mugdi ah oo aan rajo lahayn. Waxaanu lahaan doonaa mustaqbalkaas ka duwan oo sax ah, dimuqraadiyadda iyo xorriyadduna ay saldhig u tahay nolol iyo rajo, bini'aadamnimo iyo sharaf, xorriyad iyo wax walba oo suuragal ahina ay ka jiraan.
Ku dhawaad 3,000 oo qof oo ay ku jiraan qaxooti reer Ukraine ah ayaa isugu soo baxay bannaanka qasrigan si ay u daawadaan khudbadda Biden oo toos loo tegeliyey. "Waa in aynu hadda go'aansanaa," ayuu yiri madaxweyne Biden, "in aynu dagaalkan muddo dheer ku jirayno." Isagoo intaasii raaciyay,
"For God's sake, this man cannot remain..."
Amar Alle, ninkani ma sii joogi karo xukunka.
Dhinaca kalena, galbeedka dalka Ukraine, gobolka Lviv ayaa waxaa shalay ku dhaawacmay 5 qof. Gobernarka gobolkaasi Maxim Tasakiski ayaa sheegay in labadan gantaal uu midkood ku dhacay goob shidaalka lagu kaydiyo, halka kan kalena uu ku dhacay warshad militarigu leeyahay. Wakaaladda wararka ee FBI ayaa soo warineysa in nin lagu xiray mid ka mid a goobahan ay gantaaladu ku soo dhaceen, iyadoo looga shakiyey inuu basaas u yahay Ruushka.